Malia, me majalene. Awo dangani amuzolanina. Kunini ngiyere zangfuna msebenzi. Icebo liyo zakha ngiyakuthembisa. Kaqedi imali yami majalene. Awo dangani amuzolanina. Kunini ngiyere zangfuna msebenzi. Icebo liyo zakha ngiyakuthembisa. Oyi I'm